olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Mase whaalau te lehino a tātou talfou ua whaia le whaai unga le whainga malo i Iran ne whaasalaina i le oti se tasi o tangatana a wai i sa vali te tee lea ua whaitau vai aso o whaia ngai i le whainga malo i Iran. Olo ta ua inisio reporti a whaala putuputonga olo o fina wina i a te tau o tangata. Ole ua whaasalaina i le oti o se ali i eingo i a Efan Soltani lua se funma leono tau sanga le matua na sa i seia ae o a wai i se sa vali te tee ile a ai o garage. I se talanoanga ma le Sky News i Peretania, na saunua ai Azadeh Bunzand o le Center for Middle East and Global Order, o lo o yei papolenga i le whaonga i na le whainga malo i Iran, o le whaasalanga i le oti, e tau fi ai le sasolo o sa avali te tee, e pei ona mōni mawina i le atunu u.
Torture, detentions, killings on the streets, very serious injuries, and then waves of execution. And we see similar trends, but in a way on a very different scale, on a much more expansive scale than what we have seen in the past.
Azadeh Bunzand, or the Center for Middle East and Global Order, is a talanoanga male Sky News. Ua tofia nisi i le komiti whapoe le board o le Adelaide Festival ina wale taunuu le festival o le nei tausanga. E mafua le nei tūlanga ina ua wha vai le board o le Adelaide Festival na iai, ma sori tū le lata i le lua se lau o tusitala manisi na whaamoemoe e a wai i le festival o le tausanga nei, lea na whaamoemoe e amataina i le asa lua sumale valu o Februari. O se wha i unga le malo o se tete i South Australia e wha au i tua le wala au lia na o foina i se tusitala. O se tangatanu u au se talia e afua mai Palestina, Dr. Randa Abdel Fattah, na i wai i le wha mawai ngā le taite i fono ma le board, atuai ma le to tele o tusitala na wha moe moe e a wai i le Writers Week o se wai ngā tāua le Adelaide Festival. Peitai o loo tū maupea le pāle mia te tete South Australia, Peter Malinovskas, ila na whaai unga na whaia.
Criticize me be too strong, criticize me not being strong enough. I've got to be consistent. And I, on all these things, I do my best to examine my conscience and offer a view that I believe is consistent with the interests of compassion and advancing the cause of people treating each other with decency and humanity, regardless of their background.
Le Palemi e se tete o South Australia, Peter Malinovskas. O loo iei vaenga le tūlafono a le malotele i le fonga whaata wemu po o le hate speech. O loo auma iei ma se whaata nganga i inisi o tusi tusinga i tusi pa ia tāpua inga ese ese. I lona tūlanga o loo ta otoai nei, ele o au fia le whaita wina o vaenga o tusi pa ia tāpua inga. I lalo tūlafono e pui pui ai. Pe abe ai masoli tūlafono la fonga wha ata wemu. Na saunoa le pālamia Anthony Albanese, a sila sila i le whenga inga tuai o le tusipa ia le tāpua inga Keresiano, e whenga tāi le malo tele ona whaasa aina nisi o la fonga wha ata wemu, olo o iai.
I encourage you to read the Old Testament and see what's there and see if you outlaw that, what would occur. So we need to be careful. We consulted with faith groups, not just with the Jewish community. We want to make sure there's the broadest possible support, but we also want to make sure that there isn't unintended consequences of the legislation as well.
Le Palemi Anthony Albanese. Loo whainga tātou mo whainga e ao, ma pū le ai le a whaio whana i Australia nei, o na olisi i tia o le a whaio whana ma isi a upenga, o loo ngausi e whaao ngā ina ai le 3D printer. Na whaalia e le Australian Institute of Criminology, e lata i le 30% o tangata mātutua i le antunuu, o iloa ni whaasara launga pe whaatawina se whana, se digital firearm, i lunga o le upenga ta wha ilangi. Na saunore sui whatonu o le AIS, le Australian Institute of Criminology, Dr. Rick Brown. O se tasi le nei o vaenga e ao ina sila sila iai le su suenga i tulafono e pule ai whana i au se tali nei.
So my understanding is that the aspects of the legislation will clarify and deal with some issues to do with owning digital firearm plans and sharing those plans through a carriage service. So I think aspects that deal with perhaps dealing with some of the loopholes that may have existed previously is probably a useful aspect to potentially preventing the spread of those products which could end up in the wrong hands.
Le sui fatonu o le Australian Institute of Criminology, Dr. Rick Brown. O lo mumusu Bill ma Hillary Clinton e awai i se suasuenga ala Congress e fasino ia Jeffrey Epstein. Le tangata le ana pule ilona ola ile fale pui pui ai o taalia lona famsinonga i mōlianga o feusua inga ma tamaiti. O le suasuenga le House of Representatives Oversight Committee o lo o mafuli isui o le Republican Party ma o lo o taita ia James Comer. I se famatalanga a Bill ma Hillary Clinton o se suasuenga e faai tu au ona e mafuli isui o le Republicans. Peter ina ta ua James Comer, ele o tu ua ia se isi Bill ma Hillary Clinton ili faio ni soli ngā tula fono po oni mea se ae sa tatau o na la talimai ili sapina e wha malo si ai tangata e tulai isua suenga ale fono fai tula fono.
So no one's accusing Bill Clinton of any wrongdoing. We just have questions, and that's why the Democrats voted along with Republicans to subpoena Bill Clinton. As a result of Bill Clinton not showing up for his lawful subpoena, which again was voted on unanimously by the committee in a bipartisan manner, we will move next week in the House Oversight Committee markup to hold former President Clinton in contempt of Congress.
Le sui le taitai o le suasuenga a le House of Representatives Oversight Committee, James Comer. Ua mai alfa misinonga o le sa avea ma peresetene o Korea i saute Yoon Suk-yeol e pe ona sa whaanga solo i le lau mua i Seoul. O Yoon Suk-yeol ua ona sfumale lima tausanga le matua na mōlia i lona whaatonuina o le military e whaia. Ia se pule mai le pāle mene pe whaoa le pule a le pāle mene ma whaavaina i se whainga malo o military po le martial law i Korea i saute. Ua maala aulo ia po le special prosecutor mo le whaasalanga i le oti e aumaia i a Yoon Suk-yeol o na whaiala na whaai unga i le naunau i le paua na te pūlea i Korea i saute mo se teimi umi i lalo o le pūlenga whaa military le martial law. E 5 miliona situa feita watu e miliona ta la le taui ua o foina mo whaamatalanga i se teinei titi na leiloa mailona a inga i le 5 tausanga ua mawae. O le taui e mōni whaamatalanga i loa i po ai se tangata na mafuai o na leiloa Eloise Wallach. Pe oni whaamatalanga foi e i loa i le mea o iailona tino maliu. O Eloise Wallach, e nā o le valu tausanga lona matua i le aso na leiloa maiai mai lona ainga ili pitunuu o Bo Maris i Melbourne, i le aso se fulu manatolu o Januari, a feiva se lau fitu se fulu maleono. Ua whaamāwai Kevin Rudd, malona tofinga o le ampasau au se tālia i Amerika, a e toe tasi le tausanga o totoe. O ia nā vea mapāle mi o le atunuu atoa ai ma ia umia le tofinga minista le vai fafo, o loo wha moe tu ua le tofi ae auma waipea i Amerika i le wha aurulunga le wha alapitoputonga le Asia Society ma le mataa ngā nuenga le Center for China Analysis. O loo te ena le pāle mia Anthony Albanese tu ua inga nisi o loo wapea mai ai. Ua mafua o na wha mawai Kevin Rudd o na o le wha vaai ma le wha inga maloa Donald Trump.
Kevin Rudd will tell you privately what he has said publicly and what drove him to write the book, that the relationship between the United States and China, the two big superpowers, is, he thinks, the most important one that will define the mid part of this century. He sees this as a continuation of his public service to not just Australia, but to the global community.
Anthony Albanese. Maratala muli muli wa fa'atulonga ina ele malo tele se aso fa'a vauvau ule atanu'u. Se National Day of Mourning ile aso luas fumalelua Januari mo ila tau na mali liu ile aso fa'inga terrorisi Bondi Beach. Na fa'ali ele palemia Anthony Albanese o le aso na fa'atulonga ina ina ua mae ai ni talanoanga maleosi taulanga le tapua inga yuta yesini Rabbi Yehoram Ullman. O atatou talana.
Toi fia fa'afafonga i nisi tala fa'apea? Fa'afafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lawa e mawailau podcast.